It's B-side Baba Pandemix.
Hey, hello?
Mchan Machama.
Hey, Shana Ntilaka. Sister na papa kuchingola alifaisha sana kumbona alinechi mwane champala kuichindika pepe champala ninchinja ninebo bayama ni sister walenga ni sister walenga mbea maso ni sister walenga ni sister walenga ni sister walenga mbea maso
sister
ni sister walenga, ni sister walenga, ni sister walenga mbea maso. Aba fiashi nomba ni bambuya, na bubene ni nkashi ya lenga. So apa inendebe ya no mwemfu, ni sister walenga mbea maso. I think ni nkula nomba, apa nomba kuba kosomba. Iyo dufe ae. Fyo vengo lembo na singo Nine yama wimbo na simpo Ifi fyose ni sister walenga Nemu inena alifechigai Ni sister walenga Ni sister walenga mbea maso Ni sister walenga Ni sister walenga Ni sister walenga mbea maso Ni sister walenga Ni sister walenga Ni sister walenga mbea maso Nefwa iko tu masuti Chibondi na vaka futi Ababa mbibaleti nimpwa Tabeshiwe kulifiwe pwa Filefwa ika ya mapuropa Ndeipamfya no kuipompa Keti mulekeleshe sister Ukwabula sister Tetimbe ya maso Atshadi Ni sister walenga Ni sister walenga mbe ya maso Ni sister walenga Ni sister walenga Ni sister walenga mbe ya maso Ni sister walenga Ni sister walenga Ni sister walenga mbea maso
Mbea maso
Ifiwe mpwa bagamba Mutale Mwela Kaesta Demwa Dr. Jose Naomi Matula Chongo na iwe kulusa koko posa kwa mano Bayama valelo lela Chimeri Kaivoni pasimbo ya kwachane Ni sister walenga mbea maso Ni sister walenga Ni sister walenga Ni sister walenga mbea maso
Alpha Entertainment's music
Ni sister walenga Ni sister walenga Ni sister walenga mbea maso
It's B-side Baba Pandemix
Remember where you got it from www.zambimusic.net